on the beats.
Nagukunze n'umutima wose nari naze wese kandi simbyicuza simbyicuza kibura wanize wizuko bakunda urukundo rw'ukuri washatse kunca kunshuti nifitiye uko zakumbuzaga ni nahubiriza nkatanga imbabazi wakongera ukaza umbwira uti uti sorry uti sorry but I'm sorry nahaze sorry uti sorry uti sorry but I'm sorry nahaze sorry baby nakukunze nk'umusazi nkukunda nk'udafite choice urabyitwaza umutimura usya baby naho wanyinze ubu mfite inkovu amarira yawe atabasha gusiba kandi nawe si wowe ingeso yakunaniye urabizi neza ko nakugize niyo nahumiriza nkatanga imbabazi wakongera ukaza ubwira uti uti sorry uti sorry but I'm sorry nahaze sorry uti sorry uti sorry but I'm sorry nahaze sorry nagucirie bugufi nasa